iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse shuti mwese duteramanye muri iki gitondo cyo ku munsi w'Imana. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo. Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino akurikirwa n'ikiganiro ejo. Mu gice cya kabiri ntimutangwe mu kiganiro dusangira ijambo guhera isaha 10:00 gushika isaha 12:00 n'igice zo mu gitondo. Turabahaye ikaze ku ijwi rya Amerika, mwumvirize amakuru avugwa muri iki gitondo.
Murakoze bagenzi mutwumviriza Aloise Bigirimana nije ndi kwenda bashikiriza aya makuru. Abanye Tanzania uno munsi wa Mungu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, aho hagiye kuzomenyekana nimba umugambwe CCM chama cha mapinduzi umugambwe umaze imyaka itari mike ku butegetsi muri Tanzania yuko uzobandanya utwara canke ukazosubirirwa n'utari ku butegetsi ariwe Chadema bariko barahiganwa muri aya matora. John Magufuli yahoze ari ministre w'ibikorwa vya leta muri Tanzania niwe yatanzwe n'umugambwe CCM ngo auserukire mu matora y'umukuru w'igihugu. Umugambwe Chadema nawe userukiwe na Eduardo Lowassa yigeze kuba ministre wa mbere muri Tanzania. Mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jill Craig ari Dar es Salaam amenyesha ko umugambwe ufise amahirwe gutahukana intsinzi ari ufise abanywanyi bakiri bato mu myaka muri ico gihugu. Muri Nigeria abagore bane bariturikije ko ibibombe hafi y'igisagara cya Maiduguri, aho ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria harejo ku munsi wa gatandatu. Ivyo vyabaye kuko abajeje umutekano bari babiketse bagira babasake bariko barabegera baca biturikiriza ko ivyo bibombe. Abategetsi ba Nigeria bamenyesha ko ugira gatatu yafuye muri guruhagarara hamwe n'abashika 10 bakomeretse bahitanywe n'ibimanyu vyayo mabombe. Ivyo abajeje umutekano bavyegeka ku muhari wa Boko Haram. Ibitero vy'ubwihebyi rero vy'umuhari wa Boko Haram vyahitanye abantu bashika 42 mu musigiti wo mu gisagara ca Maiduguri nyene ku munsi wa gatanu heze no mu gisagara ca Yola kiri ku birometero 400 mu bumanuko bw'ico gihugu. Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria yahaye umugabisha w'ingabo muri ico gihugu ko gushika mu kwezi kwa 12 yoba yahanaguye uwo muhari wa Boko Haram maze kwica abantu bashika 17 n'imiliyoni 2 n'igice z'abantu bataye izabo kuva mu mwaka w'2009. Mu mwaka wa mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya Congo, Sarah Siwor icegera cya sekretari wa leta z'umwe za Amerika ajeje umutekano w'abasivile n'agateka kazi na muntu, asaba leta iharanira demokarasi ya Congo gufata ingingo zose zishoboka kugira bategure amatora. Asaba kandi leta iharanira demokarasi ya Congo gukorana n'umugwi wa ONU warungitswe muri ico gihugu gutorera inyishu intambara ziriko ziraberayo. Israeli na Palestina naho sekretari wa leta z'umwe za Amerika John Kerry yamenyesheje ejo ku munsi wa gatandatu ko ibihugu vya Israeli na Yordania vyemeranije gufata ingingo zikomeye kugira bagabanye ubwicanyi n'uruhagarara vyama hagati y'abanyeisraeli n'abanyepalestina. Muri izo ngingo harimo gufata amasanamu ya video ku bantu barengana ku kibanza kiri i Yerusalemu aho abayuda bita ko ari urusengero rwo ku musozi, mu gihe abamizirima nabo bahita Haram al-Sharif. Abategetsi baganiriye kandi kubijanye n'umutekano hamwe n'imigenderanire. Ministre wa Yordania ajeje imigenderanire n'amakungu yamenyesheje ko naho ibibazo bigoye impande zose zikwiye gushiramwo ingufu na kigoro kugira barabingene botorera umuti injyane barimwo. Mu gihe ibiganiro byo kurondera ingene uruhagarara guhagarara muri ico gice, ibindi biganiro byo kuraba ingene hoba leta ya Palestine vyo naho biriko birashika. Mu gihugu cha Bangladesh jo ku munsi wa gatandatu harafuye umwana w'umusore hakomereka kandi abande barenga 10 bahitanywe n'ibitero vy'amabombe. ivyo vyabereye mu gisagara ca Dhaka aho abamizirima bo mu bwoko bw'abashite bariko barahimbaza umunsi mukuru aho bama bagandarira urupfu rwa Imam Hussein.
Makuru ahejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Umwanya w'ikiganiro ejo utegurirwa n'ugwaruka mu Rwanda.
Ikiganiro ejo. Turagushimiye wowe wahisemo nanone kuri uyu munsi gukurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ni kubwo umuryango Ejo Youth Echo ejo nyiramuwande z'urubyiruko mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nkuko tumaze kubimenyera tugikurikirana buri cyumweru ku isaha y'isaa 11:35 kikaza gusubiramo ku isaha y'isaa 2:05 ndetse n'isaa 11:05 ku masaha ya nimugoro. Naho mu yindi minsi ni kuwa kane no kuwa gatandatu isaa 12:00 za mu gitondo. Ikiganiro cyanone gihagarariwe na Hoje Nigena. Ndugusubuza kandi nguhe ikaze ndi Nicole Muziranenge. Nshuti bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye hari inama, igitekerezo cyangwa se inyunganizi kohereza ubutumwa bwawe kuri nimero igendanwa ari yo 07/2/08/2/32 cyangwa se 07/8/12/32 maze tubone ubutumwa bwawe.
Mbona ibiti by'inganza marumbu ngera ni urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwiturikihi yego
nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM.
Muri iki gihe cya none hakomeje kugenda hagaragara umubare munini w'abantu batandukanye yaba bakuze ndetse n'urubyiruko buri umwe hanini ashaka inzira zo kwiteza imbere ndetse no gushaka ubuzima muri rusange. Ibi bigarushaho guteza amajyambere y'igihugu binyuze mu mirimo itandukanye yaba guhanga udushya, guhanga imirimo ndetse n'ibindi. Ariko nanone ugasanga umubare munini bagana inzira z'ubucuruzi butandukanye. Tubikomozaho kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ku mishinga y'urubyiruko ahanini twibanda ku nzitizi urubyiruko ruhura nazo bigatera imishinga kutaramba. Turumva ibitekerezo by'urubyiruko rutandukanye rukora umwuga w'ubucuruzi baratubwira byinshi kuri ibi. Turaza gukomeza twumva ubuhamya n'umwe mu wakoraga umwuga w'ubucuruzi gusakaza guhura n'igihombo ndetse akabivamo burundu. Turakomeza twumva ikiganiro n'umuyobozi w'ishami rishinzwe urubyiruko atubwira ku byinshi ku bufasha bagenera urubyiruko. Nk'uko bisanzwe turakomeza n'ikinamico nyiramubande ni mu gice cya cumi ntimujye kure. Dutangira ikiganiro ni Karirene Louise na Hitimana David mu karere ka Rubavu baganira n'urubyiruko ku cyo batekereza ku mpamvu urubyiruko rutangira imishinga ntirambe igahomba vuba.
Nkurikije uko nanjye ngenda mbibona nuko hanini imishinga urubyiruko rutangira ikagenda ihomba ahanini hari aho usanga iyo mishinga bitarateguwe neza mu gutegura umushinga kiga ku nyungu ariko nta itareba ko izo nyungu ari nige biba ngombwa akavamo n'igihombo hari igihe umushinga uzama igihombo ahanini bitewe no kwihuta mu mushinga atabanje ngo bajye inama mu mushinga banza ashaka abantu bazi kwiga umushinga babo umwigire neza. Okay, inama nabagira nuko banza mbere yo gukora umushinga nuko banza ukareba inyungu z'igihe kirekire.
Kubwanje numva ko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma wenda iyo mishinga iferinga ibiterwa n'umushinga wari wo. Hari igihe umuntu wenda atangiye umushinga atawizeho ugasanga uwo mushinga mu by'ukuri ntugena ye n'ahantu awutangiriye nanone biterwa n'umuntu uwutangiye. Hari igihe uwutangira wenda ukabishyiramo imbaraga nyuma y'igihe runaka za mbaraga wenda watangiranye zikarangira uburumva umushinga ugomba guferinga.
Hari igihe umuntu aba ari umwe nta muntu umugira inama kugira ngo umushinga we ukomeze. Hari n'igihe aho buri nta bakiriya benshi ufite kugira ngo wongere ugire igishoro bikagorana.
Buriya urubyiruko rw'iki gihe iyo urebye ubona rufite ubushake bwo guhanga imirimo imishinga ariko experience nyera ifitemo ugasanga rwose bitabasha kubahira kandi nanone bigaterwa n'igishoro gikeya bafite igishoro gikeya ugasanga abonazemo burahiye n'uburyo bwo kuyacunga nabwo ntago ari uburyo buboneye. Urabizi urubyiruko ibintu ukunda kugira byo gupfusha ubusa mu gihe gito rero ukabona amafaranga aramushiranye ukabona arahombye.
Turabashimiye kubwo ibitekerezo batanze batubwiye byinshi. Ese wowe udukurikiye utekereza iki ku nzitizi zitera imishinga y'urubyiruko guhomba? Dusangize igitekerezo cyawe kuri nimero 0784 12 82 32. Reka dukomeze n'ikiganiro. Ni mu karere ka Kirehe, dukomeje ku nkuru ya Yves Nkuye mu Ruge afatanyije na Tabara Pacific. Baganiriye n'umwe mu wahoze akora umwuga w'ubucuruzi gusa akaza guhura n'igihombo. Araduhuhamya, reka tumutege amatwi.
Kuva hano ugera akagese hari nka metero zingahe?
Hari nka metero nk'1,200.
Twajyanayo?
Oya, ntago twajyanayo. Ahantu wabereye umuntu wo mu boss ntago wasubirayo kwa umeze gutya.
Uyu ni umusore wigeze kuba umucuruzi ukomeye. Aha ni mu isoko rya Nasho riherereye mu karere ka Kirehe. Ahari urujya n'uruza rw'abaguzi n'abacuruzi bahujwe n'umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ibi ni byo bicuruzwa byiganja.
Nitwa Idrissa Ndahayo, aba mfite imyaka 31, aba naje kugura ihene hano mu Nsanze mu isoko rya Nasho. Kuba bibabwiye nari umucuruzi ndetse nakomeye cyane. Nubwo natangiye ntangiriye gutuntu duke ariko naje kuzamuka mu muntu ukomeye buhoro buhoro, natangiriye ku 20,200 cruze ya bira bitikarito. Ndazamuka nshinga kabotike ngera ku 300,000 ndazamuka. Yewe nakuranye na banki mpa n'inguzanyo mbona amafaranga afatika. Bigeze ubwo naje no kukangira gukorana za Kigali yongiyo aho bita Nyabisindu mu Gihoye.
Ndahayu ni umusore ubyibushye kandi ushinguye, imvugo iranoze kandi igeretseho n'ikoreshwa ry'ibimenyetso. Uyu musore ntiyahiriwe n'ubucuruzi bwo muri Kigali bihabanye n'uko byari iwabo ku ivuko.
Natangiye gukorera Kigali mfite 3,600,200, birazamuka hamwe nageze aho n'ubucuruzi bwa butike ngagurisha akabare karabanyweramo akantu gahiye n'agafa. Nyuma ariko ntago byamire naje guhomba vi Kigali ndongera ngaruka hano mu Nsanze. Nawe urabona Kigali iraryoha. Nari mfite bar icyo gihe, navaga muri iyo bar nkajya kunywera mu kandi ka bar hirya ku ruhande. Yewe n'inkomi za Kigali rimwe na rimwe nazo za nawe urabyumva umuntu w'umusore andafite agafaranga gafatika. Urabona biye ko mfite na botique ivanze na kabari, botique nayiterera gumwe nkamenya no gucunga ku kabari. Ariko ibya Kigali ni byinshi, iraryoha kabisa, bihombye umuntu. Hajemo n'amafaranga nagujije banke hamwe no kutareba neza umugani kubera gusohoka hirya no hino, kandi nange wanje mpasize ibyeri nkajya kunywera hirya nkanywera menshi numva ko nazamutse nakize. Haje kubura amafaranga yo kwishyura banke, ibintu iraza byose irabyisubiza, nuko ngaruka hano nagarutse mfite nk'15,000 y'itike gusa.
Mu kumenya byimbitse by'ubucuruzi bwa Ndahayo koko, twagannye ku ivuka aho yatangiriye nahazwi nka Kagese nko muri metero 1,500 uvuye aha ku isoko rya Nasho. Uyu mwari yari muto Idrissa acururiza aha. Mu ijwi rituje hari uko yibuka ubucuruzi bwe.
Nitwa Murekatete Edis, namuzi yacururizaga hano imbere ako yaje kujya i Kigali, ariko ubu ngubu ndumva asigaye hari ngacururiza iyo ngiyo za Nasho.
Ku myaka 31 uyu musore aracyari ingaragu, nubwo ubucuruzi bwe bwaguye ntiyacitse intege, afite icyizere n'ubushake bwo kongera gutera imbere.
Ubu ngubu rero nabonye mucoma wanjye uburyo yungukaga nari mfite i Kigali aho ngaho, ntekereza uburyo nanjye najya mbaga ihene nkayuza ko byamira kose mbona nakongera ngatera imbere. Kwiheba si ngombwa, nta nubwo ari na byiza.
Turakomeje n'ikiganiro. Nawe ugifungura indangururamajwi yawe Radio n'Ijwi rya Amerika mu kiganiro ejo. Reka dukomeze ikiganiro, dukomezanya na mugenzi wacu Crispe Mizero. Yaganiriye na Tarcisse Nsabimana, akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe kubaka ubushobozi bw'urubyiruko mu byerekeranye n'imibereho n'ubukungu. Aho ni mu nama nkuru y'igihugu y'urubyiruko, maze amutangariza ko icyo kibazo bakizi ndetse agaruka ku cyo batekereza ku rubyiruko.
Impamvu zimwe zirahari zirazwi zituma iyo mishinga ihita ihomba ntayiragera igasenyuka ndetse imwe ikanazima burundu. Bimwe rero mu bibitera ni ukuba hari abatangira gushyira mu bikorwa imishinga ine ariko batayizeho neza mu buryo buhagije. Kumva wenda ati hari amahirwe wenda bagaragaje ko ikigiki n'iki, cyangwa se umushinga w'uyu nterankunga uri gufasha urubyiruko kwiteza imbere mu buryo bunubu, tenda ndategura umushinga wanjye business plan mu nyandiko witeguye neza benshi ubuhanga barawufite baranabyize, ndetse hari n'abantu babafasha mu bice bitandukanye haba mu mirenge, hari n'abantu banshinze ibyo nakita nk'amakampani cyangwa se business zigamije kwigira abandi imishinga. Umushinga mu nyandiko ukaba wize neza bigaragara, ariko wa muntu uzajya kuwushyira mu bikorwa atawufiteho ubumenyi buhagije, atarize neza ahazawukorera abakiriya n'ibande ku mushinga wanjye bizagenda gute, ugasanga ageze amahirwe y'imbamu mushinga uteguye neza aragiye atangiye abonye amafaranga ahise atangira kubikora ariko atabyumva mu buryo buhagije atarebye ibyo yakagombye kubareba byose ndetse n'ugasanga nta nabisobanukiwe bihagije n'ibyo giye gukora ntabwo abyifitemo impano
noneho se ko mwamaze kubibona ibyo byose ndetse n'ibindi bitandukanye ndagira ngo mutubwire niki muteganya gufasha urubyiruko kugira ngo ibyo byose bikemuke
icya mbere dukora ndetse kinahura n'inshingano zacu cyane n'ubukangurambaga kubasobanurira bakumva kwinjira mu murimo uyu n'uyu akawinjiramo yamaze ari ibintu bye atari kujya kwigana mugenzi uko mugenzi we afite uko yabitangiye afite amateka ye afite ni n'amabanga menshi wenda yaba yarakoresheje hari ba rwiyemezamirimo ubundi baba baraturutse mu turere baratoranyijwe twita ko ari bo ba mbere b'urubyiruko ariko bafite ibikorwa byo babitamaze imyaka irenze ibiri abo ngabo rero baraza nabo tubafasha mu kunonosora neza ya mishinga abasanzwe babikora ariko baraza bakamara iminsi itatu bafashwa bahura n'abantu bafite ubunararibonye buhambaye mu bintu by'imishinga babafasha kuyinonosora mu buryo bazayishyira mu bazarushaho kuyishyira neza mu bikorwa n'umushanzwe ikorwa bayimplementing ni umwanya mwiza rero kuko abenshi mubaza bahungukira byinshi ndetse binabafasha iyo bavuye ahangaha kugenda bakiteza imbere mbayo ndoro ufite igishoro cya miliyoni ebyiri n'urugero bakaba baguha izindi nk'izo cyangwa se eshatu cyangwa n'imwe n'uwaguha 500 ariko cyane cyane bwa bumenyi yaguhaye bagufasha mu buryo bushobora kurushaho kukura neza kugira ngo urusheho kubyazwa umusaruro
Rubyiruko murabyumva ko abaduhagarariye mu nzego zitandukanye baba badutekerezaho. Ubwasigaye ni ahacu ho gusesengura neza ibikorwa byacu ubundi tugatera imbere. Arakoze kuri ubu butumwa nyujije muri iyi ndirimbo. Ndizera twe tugomba kujya hejuru y'inzitizi maze tugatera imbere. Ndabona tugeze muri ka kanya dutegerezanya amatsiko turi benshi nta kandi ni mu mwanya w'ikinamico nyiramubandi. Reka dutege amatwi ese byifashe bite.
Duherukana agatsimba nyitegura uburyo zihimura kuba yitabanzi be bikababera isomo yaba yarabahemukiye ate kurikira umukino
kome byose by'u Rwanda
katsimba yashoka ko ndebe uri kwityaza bidasanzwe nukugira ngo bigende bite
hey, nukugira ngo ityare
ngo ngweki
none
nukuri ku Imana ngewe iyo mbonye utyaza ikintu nk'iki umutima urankuka
ubukuka
neza neza nibuka ibintu wakoze utema ihene y'abandi nkagira ngo nibyo ugiye kongera gukora
mbisa n'iricyarizema niga humura nta maraso nenda kuvusha abanzi sagize ngo wabahima yaburi cyabahimisha
ngo
nge navuze ko nzashirwa ruko nihimuye ku myaka yange yangijwe bakagerekaho no gutera mu bihejuru y'inzu bakamena n'ikirahure cy'icyumba ryamamo
ubwo ubushatse kuvuga
iki
aha nyamara wa mugabo ushatse wakwitonda kuko rwose ndabona urupfu ruri kukugira amajanja udaseka se
abagore banyura ngo bare mu ngubo rwose abantu bose banyanga ubuzima bwabo mufite gutya
ngo ageze ute
ubibanza byanjye
ariko yewe ntiwiyemere
ufite umugabo w'inkwakuzi
niko se ugira ngo urabufite mu biganza byawe
none
wowe uri Imana yabaremye ku buryo wakumva ko ufite ubuzima bwawe
kandi ariko umva kandi nturebe iriya tiyo
ndayibona
iriya ijyana amazi mu nkambi cyo mu nyumbati yanjye
urayitema
none
ariko rwose gatsimbanye wagiye ureka gutekereza ibintu nk'ibyo oya ni ukuri rwose
mbabaye ndebe ko bitazicwa n'umwuma
oya rwose mbabaye gatsimbanye
nange nzabategera ku iriba ryacu
oya rwose mbabaye ntuzabikora
ariko se Minyo mbwira kandi umbwize ukuri burya cyagiye mama yaraturogoye ugenda utanambwiye neza ahita nagutuma niko uzajya hanze ryari
vuba aha rwose
ahubwo se wabonye viza
abijuru rwose ntagerageje binsaba viza hafi rwose
eyo koko Minyo ibintu uvuga urabizi neza
erega biterwa n'uwo ari we
ibyo bintu bitagusaba viza se nuko numva ngo kujya i Burayi birakomera
tegereza aho uzabibona pe
ubwo ni nde abikubwiye Minyo mubiziranyeho ni wanyu se cyagiye nasigaranye na mama wawe rero turaganira numva ni nde kubimubazaho ariko sha bikanyanga mu nda
ngo mu ngo iki uramenye utazari inkorera bijo ntabyo nababwiye nibanga rikomeye
yego
niyo mpamvire gubona iby'amasomo nakibyitaho cyane
ke iribanga ryiza sababyeyi batazi ninyo kuno ubwoba
kuri kose rega sikwiza
koko surumva ari amahire
shabijo nukuri umuntu nyine urimo kubipanga ni umuntu nizeye kandi utantenguha kandi niyambeshye
minyo uri inshuti yanjye kuva kera pe
niyo mpamvu nabikubwiye
uri inshuti yanjye magara pe ngaho shambwira uwo muntu ninde
ariko arugira amatsiko
shambegi none mama Yusuf araducanze kweri narinzi ko araduha ya mari yaduhaye ngo tugeze mu nkambi none ndabona atari yaduhaye
ahubwo urabura kwibaza ukuntu byabinda ari byo byari byoroshye
si uko
akaba yaraduhaye menshi none ibi biremeye
akabaduhaye
make
si bya bindi numvaga binapfunyitse nkumva ari nk'ibyatsi birimo imari se none n'inyabake
awa nge ndumva twafungura tukareba ibyari byo tukabona kubijyanira wa mucuruzi yatweretse
reka twicare hano turebe wa mugani ugutwara ibintu umuntu atazi kumuna bisa nk'amazi mbege byabakirewe akagomba kutwishyura se
nge ibi bintu byanyobeye ndumva twasomaho tukumva
urananiwe
ewe narinaniwe mbaba gusa ariko uyu mugabo yadutoranyirije inkwi nziza
nibyo
ubonye ukuntu ndumanya guhera ukavamo imyase myiza
erega uriya mugabo witwa Tonto Kiduhe uriya nyine ujya uzana inkwi hano mu nkambi mbona ari umuntu mwiza da
erega bose wa mugani si babi
nibyo rwose
ariko nanone mbaba hari icyo ntekereza uyu mugabo waguhaye inkwi gutya kandi azipakurira ku biro bya HCR ubu aragucaho ikira
nyine yambwiye ngo ya Ben uyikamye arangije azisangamo mu rwego rwo kunshimisha kugira nzamudodere ingofero nziza arazinzanira
mbese none mbaba
karamera
ubu ibyo wavugaga kuva wa mugabo twamuha isomo tukamwangiriza imyaka yashaka gutera hejuru tugatera amabuye hejuru ku nzu ye
Muyo
iki gikorwa urabona kitaratumye acogora ariko sote
ariko muyomba iyo umuntu umukomerekeshe kandi niwe wamukanga ukabona aracece
nibwo nibwo bugabo
rekada buriya ngo bameze nk'ikirunga cyenda kuruka isaha n'isa ahubwo muyo ngiye ni inzira nziza ruko mwasaba n'imbabazi
ugize ngo kimbaba
imbabazi muyo
ndisanga tsabe imbabazi iri yambaga sha nazo musabye niyongera nawe nange nzongera
none se tonto kuki nsanze ukiryamiye kandi wari wambwiye ko nsanga wabyutse tugapanga iyo gahunda yo kuzanyijyanira mu mahanga
shaminyo umunsi naryamye ntinze nyamava natinze kubyuka nabundi se arugiye kwakuza mu cyumba noneho bari kutuma ndakara pe
oya ni ukuri cyagiye warababaye nanjye birambabaza ni ukuri tonto ndavuga ngo wabona wanze kuzanjyana
oya ntabwo nakwanga ndagukunda
yawe
ahubwo tubirimo muzadufasha kujyana yamwe ko rwose ikigo twe turimo kwirangaraho
ese yewe tonto ndumva nishimye cyane maze
nani seminyo kushize ngo koze kwibere nkabona urimo kwiriza bigatuma gushwana bisubika uyu munsi ari ikibazo
wako tonto nawe
Habana we yakumva mama
kose soko za mashi akoze ishyamba
biki
dore yagize atya kuri shoka mu rugo nange mugira kuza kukureba ngo dutabare
none rebe ibintu yakoze ko Sobiki gihombo papa teje kuri uyu musozi rwose turagikizwa n'iki kose
Aha nyine ngo yashakaga guhima abantu batuye muri iyi nkambi ya Rwejuru kuko ariho amazi azamuka
ariko kuko umubyeyi nk'uyu nguyu ubyeyi kuko twamukorera
sibyo se mwana
muziki itiyo y'amazi ari yasanganyaga amazi ya rwejuru na ruhizi tekereza rero amazi turayabuze nawe
turayabuze nyine umuntu udatekereza ko natwe byari bidufitiye inyungu mwana
ariko mama uziko ibi byose ari aya mazi ari n'aya matiyo amenetse uziko ariko tuzabyishyura
tuzabyishyura icyo se nyine ko ari cyo ndi kukubwira reka twemere bazadushyire mu munyururu
nyine
tuzayakuraye nyine tuzagenda dukora iyi mirimo yo mu kasho nyine
mana yanjye ndatsimba none ibyo yakoze bizagira ingaruka kuri benshi ese yaba yagannye hamaze guturitsa ituye yari ifitiye abaturage bose akamaro naho ubuta
mu bikombe byose by'u Rwanda hano mu karere k'ibiyaga bigari
turagana ku musozo gusa ndabona na Maurice nawe yahageze reka banze tugezeho ibitekerezo mudahwema kuduha Maurice kazi dusangiza ibyo bitekerezo
koze cyane ku mikaze nangireka mbonereho mikaze abadukurikiye mu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu batwandikiye muri iki cyumweru gitambutse ubutumwa bwabo bwibanze cyane cyane ku kigano cyavugaga ku ikoreshwa ry'uburyo bwo kuringaniza urubyaro kuba tarashaka reka rero ubutumwa bwabo tubuhere ku bwa Betty uri mu karere ka Rulindo ati kuringaniza urubyaro utararugira si byiza ahubwo urubyiruko rwarushaho kwifata ibi akaba bibona kimwe nawe Larisse Ndayisenga nawe wunze muri yavuga ko bidakwiye kuko bikuza ingeso mbi z'uburayi Claudine Rwamagana wati iyo ubonije urubyaro utaragira byakuviramo kurubura naho uwitwa Muzamuzi we sikabibona ahubwo yagize ati onapo ku bakobwa ni ngombwa kuko ituma batabyara abo batabasha kurera Etienne mu Bugesera wati ingaruka n'uruhuri kubaboneza urubyaro badafite kuko ngo bameze nk'abivuza indwara batarwaye Obedi nawe ati yo miti saba kobwa igenewe ahubwo igenewe abarushinzi abayikoresha ni ukwimika uburayi kuko birinda inda birengagije sida naho bene imana sostene wati nanjye ndi urubyiruko ariko kwifata biramutse binaniye nibwo nakiyambaza agakingirizo ariko imiti sinayikoresha kuko yangiraho ingaruka Evariste uri mu Bugarama ho mu karere ka Rusizi ati birababaje kubona abana bakiri bato baringaniza urubyaro kuko bigira ingaruka nyinshi ku rundi ruhande ariko Fongo Fongo uherereye Gikondo mu mujyi wa Kigali ati nge mbona aho kugira ngo utware inda udashoboye kurera wajya muri onapo ibyo ndabyemera ubutumwa bw'abatwandikiye none reka tubusoreze ku bwa King ati kuringaniza urubyaro utarabona ntibishoboka ubutumwa bw'abatwandikiye none tubusoreje aha gusa reka tunashimire mwese twabanye tubibutsa ko uburyo bwo kutwoherezamo ubutumwa ari ukutwandikira kuri nimero ya telefone igendanwa ikurikira ariyo 0782082 ndetse na 0784128232. Abakoresha email nabo batwandikira banyuze kuri email yacu ariyo ejeyouth@gmail.com ndetse n'abakoresha Facebook mwaduha ibitekerezo munyuze ashakirwa ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro by'ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyouthecho.org mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza naho ubutaha
amahirwe azarimwe mu buzima iyo agucitse urababara uko bukeye nuko bwije
turamushimiye gusubiza reka mbibutse no kuri uyu munsi wa none twaganiriye ku mishinga y'urubyiruko ahanini twibanda ku nzitizi urubyiruko ruhura nazo mu mishinga yabo ya buri munsi maze bikaba byabateza igihombo twakomeje twumva ubuhamya bw'umwe mu bakoraga bene uyu mwuga dusakaza guhura n'igihombo ari nako tutakumye kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye bakora bene uyu mwuga kuri ibi ngibi sibyo gusa kandi twakomeje dukurikirana n'ikinamico nyiramubande mu gice cya cumi tudahwema gukurikirana muri iki kiganiro mbonereho n'umwanya nshimire buri umwe wese wafashe umwanya we akumva ikiganiro ndetse n'itsinda ry'abanyamakuru riba ryakoze buri kimwe cyose kugira iki kiganiro kibagereho reka ngire ngo nawe ubutaha Imana ibarinde bye bye
can it
when me eye. My God, I cannot believe my eyes.
Bandanya gukurikirana na radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu mwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Tubasuhuze tunabifuriza ibihe byiza mwebwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo. Ni Eric bagira ubuso basuhuza abana bateguriye iki kiganiro. Dusangira ijambo y'uyu munsi ribanda ku kibazo cy'imiturire hirya no hino mu Rwanda. Kubera gahunda Leta y'u Rwanda ishyize imbere yo gutuza mu buryo buboneye abenegihugu, buri gace kagiye gafite uburyo gapanze bitewe n'imiterere yako. Gusa byakunze kumvikana ko kubaka harangwamo ubuswa mu bayobozi b'inzego z'ibanze, cyane mu mujyi wa Kigali kubaka bitorohera buri wese. Izo ruswa ariko zikumvikana cyane mu gihe bigaragaye ko bagiye gusenya inzu zubatswe mu buryo buhabanye n'igishushanyo mbonera. Kubera uburyo ikibazo kimaze gukara, abaturage barasa n'abihaze kubasenyera ntibigipfa koroha. Mu minsi yashize hari abaturage mu mujyi wa Kigali beguye amahiri bamagana ku mugaragaro ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwashakaga gusenya inzu y'umuturanyi. Ntibyahagarariye aho ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda, abaturage bashyamiranye n'ubuyobozi bw'ibanze mu bikorwa nk'ibyo biba ngombwa ko polisi yica barashemo babiri komeretsa abandi babiri. Itangazo polisi yageneye abanyamakuru ku munsi ukurikira rigaragara no ku rubuga rwayo ryashyizweho umukono na Chief Superintendent Celestin Twahirwa umuvugizi wayo, riravuga ko habayeho igikorwa cyo kurasa kitateguwe mu mudugudu wa Nyamugara, kagari ka Gasaya, umurenge wa Karengera, akarere ka Nyamasheke. Ibikubiye muri iryo tangazo turabisomerwa na Eugenie Mukankusi.
Itangazo rya polisi y'u Rwanda rigira riti: umunyamabanga nshingwabikorwa kagari ka Gasayo Felix Ndagijimana yasabye abapolisi kumuherekeza mu bikorwa by'ubugenzuzi mu nshingano ze mu kagari. Ahagana saa 4 n'igice za mu gitondo, aherekejwe n'abapolisi babiri, Ndagijimana yagezaho Zakaria Nibizi w'imyaka 33 yubakaga inzu yo guturamo mu manegeka muri Nyamugari. Nibizi yasabwe guhagarika imirimo y'ubwubatsi no gusenya ibyo yaramaze kubaka, aho kubikora ashaka kubatema afashijwe na se baritazari bica mu mpaka w'imyaka 51. Batangiye gusakuza bahamagara abaturanyi babeshya ko batewe, noneho urwo rusaku rutuma bahurura baje gutabara. Nubwo umuyobozi yasobanuriraga abo baturage ntibamworoheye, bamufashe mu mashati baramukubita bihabanye n'ingingo ya 529 n'iya 530 mu gitabo cy'amategeko ahana cy'u Rwanda. Ibyo byateye abapolisi kurasa mu kirere inshuro eshatu bagira ngo batatanye abo baturage mu rwego rwo gutabara umuyobozi wabo wari mu kaga nyuma yo gukubitwa akanakomeretswa mu mutwe. Gutabara biteganywa n'ingingo ya 38 y'amategeko ya polisi y'u Rwanda. Barenzaho bagerageza kwaka imbunda umwe mu bapolisi bamushwanyagurizaho imyenda. Uwo mupolisi yararashe yica Nibizi washakaga gutema umunyamabanga nshingwabikorwa. Icyo gikorwa cyatatanije iryo tsinda rirongera rireme igico ku bapolisi babiri bashakaga inzira ngo bakize umuyobozi wari wataye ubwenge. Igihe bahungishaga umuyobozi, birukankanywe n'abaturage baza kugwa mu gico ku kiraro barenze kilometero imwe n'igice, baza kwahurira n'irindi tsinda ry'abaturage babateze. Iri tangazo rya polisi y'u Rwanda rikomeza rivuga ko mu rwego rwo kwishakira inzira muri ibyo bitero biturutse ku mpande ebyiri, abapolisi bongeye kurasa bakomeretsa Protogene Niyonsenga w'imyaka 29 na Valensi Ngiruwo Nsanga w'imyaka 19 warashwe mu itako. Haje abapolisi baturutse ikarengera gutabara. Ku bw'amahirwe make, Niyo Nsenga yaguye mu nzira bamujyanye kwa muganga kubera kuvirirana. Abakomeretse barimo bica mu mpaka wakomeretse ku gahanga muri ako kavuyo batabara umuyobozi, bari mu bitaro bya Bushenge. Iri tangazo rya polisi y'u Rwanda risoza rigira riti: itsinda ry'inzobere mu bugenzacyaha ryoherejwe n'urwego rwa CID gukurikirana iki kibazo ngo butabera bwubahirizwe. Biratangaje hagendewe ku mikoranire myiza isanzwe hiranga abaturage na polisi, kuba hakigaragara abaturage bigomeka ku buyobozi bw'ibanze no kuri polisi.
Urakoze cyane Eugenie Mukankusi kutugezaho ibikubiye muri iryo tangazo rya polisi y'u Rwanda. Nyuma y'iryo tangazo twagezaho ibirivugwamo byabereye tuganira n'ababibonye, barimo ababuze n'abakomerekesheje ababo. nubwo kuhagera bigoranye bitari munsi y'amasaha 6 uvuye Kigali werekeza yo twarahageze.
Radio Ijwi rya Amerika rero igeze mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke, akagari ka Gasayo, umurenge wa Karengera, mu mudugudu wa Nyamugari, ahantu ubona ko ni icyaro bigaragara, inyubako nyinshi ni byondo mu buryo isakaro na mabati mu mpande nimbaho nabonye wagira ngo niba nabyita ngo ni umuco, nubwo ari cyaro hari amashanyarazi ubona ko mu buryo bwo kubagezaho iterambere by'umwihariko mu kwezi kwa cyenda kurangira habaye ikibazo biza kuba ngombwa ko ubuyobozi bushyamirana n'abaturage bapfuye ingingo yo kubaka binyuranije n'amategeko. Akazu ubona ko katwaye ubuzima bw'abantu babiri barashwe n'abapolisi, na akazu urebye wenda nka metero 5 gutambika nta 5 ziriho mu buhagarike, ni cyumba kimwe nta kindi kintu kirenzeho. Ababikurikiye no tugiye kumenya ngo ibi byagenze bite. Witwa nde?
Witwa Nyiramana Clementina, abandi mu kagari ka Gasa mu dugudu wa Nyamugari. Nge nayo ndi mu rugo muri abapolisi baramanutse bamanukanye na Gitifu, noneho nanjye ndamanuka mbakurikiye. Bageze nsanga Gitifu ari kubabwira ngo nibareke ngo kubaka ngo nibayisenye ngo babwiye ko bakuraho amabati, nabo baranga baravuga ngo ni abakozi barigendera. Hahita mpamagara arambwira ngo nimbohereze umupanga, nanjye ndawumwima mubwira ko nta mupanga ngira. Noneho nawe aramanuka ati umupanga wo bari gutema ibigombo. Araza aratangira gutemagura, amaze gutemagura ise wo mugabo araza aravuga ati inzu ni iyanjye. Abuze inzu ni yanjye atire mureke kwitema.
Ese uwo mugabo wunge?
Ese uwo mugabo wa nyiri iyo nzu, uwo mugabo arafunze.
Ntabwo muzi amazina?
Yitwa Bicamuma Kamarita Zari. Ubwo yarazamutse arabwira ati nyine mushyikirize ubuyobozi nimba nubatse ahantu hatari ngombwa. Noneho rero agize ngo baramubwira ngo najye imbere bagende. Havuze ngo najye imbere bagende, bahita ko barongera baramugara bamushyiramo imitego, tiyikubita hasi baramubwira ngo natige bamushyiremo amapingu. Narababwira ati nge ndemera nijyane nigeze ku buyobozi. Ubwo rero baramubwira ati hoya ati ntago dutege uko tugutwara. Ubwo Gitifu abaturutse inyuma abamukubise ingumi hejuru y'ijisho irimo ikintu cy'icyuma ariko se nakimenye. Ahita ko yikubita hasi noneho arasambagurika. Kwa gusambagurika natwe tuvuze induru tumubona arapfuye. Yumvuje tuvuze induru noneho polisi ahita ahamagara uri mu polisi bari kumwe ngo namuzanire imbunda ngaturase. Ya mbunda barayizana, bamaze kuyizana arasa hasi arashya sinako dukomeza tuvuze induru. Noneho rero abantu bumvise imbunda baza biruka bahuruye, kwakuza bahuruye abapolisi, ariko nyiri yanzu yagiye kwihisha mu ishyamba are bitaza kariya. Ubwo yanyuze inzira imwe abapolisi banyura haruguru yaho, banyuze haruguru yaho barirukana Gitifu barajyana. Noneho ba bantu bahuruye babahamagara bababwira ati nimuze murebe ikibazo muteje turebe ukuntu umuntu tumujyana kwa muganga. Bariruka
uwo bajyanaga kwa muganga n'ubu
uwo bakubise ikofe ikubise hasi barita za se woza kariya. Abapolisi bakomeje bagenda ngo protegere ntawe ari wigeze agera ahangaha, bamusanzeyo yarari ntawe twari twigeze tubona. Ubwo tugiye kumva twumva ngo bamurashe ngo n'uwo bizakariya nawe ngo bamusanzeyo yagiye kwihisha, nawe ngo bahuriranye bahita baramurasa. Uwo nawe barashe ntiyapfa, nawe ngo yaratambutse agiye imyezi guhuruza abayobozi, bamusanga mu nzira ari kugenda bari kugenda biruka, nawe bahita ko ngo baramurasa. Ubwo rero bamujyana mu bushenge, tunari kwenda uko bwahitaga duhuruza abayobozi, abayobozi baraza. Ariko mbere bashakishije Zakariya, umupolisi yashatse inzira anyuzemo amwirukaho n'imbunda, ayobegwa inzira arenganye aragaruka.
Reka dusubire inyuma gato. Byanze bikunze ntabwo abantu bapfuye kurasa umuntu. Mwebwe mwabakoreye iki?
Twebwe bakimara kurasa twahamagaje ubuyobozi, nta kintu twabakoreye. Sibyo ko Gitifu we yabirutseho, abo nabo bakurikiye abayobozi ba Gitifu bazanye baramubwira ati cara ahangaha, niwe uraza kubwira ubuyobozi ko byagenze nuko hamagaje abo bapolisi. Ubwo rero bamaze kumwicaza nubwo bahamagaza ubuyobozi bukomeye buraza buhita butuzamura butujyana mu nama.
Nk'umuntu wabibonye niba nabahe baturage bari bafite imihoro, kuko biravugwa ko mwebwe mubonye bagenzi banyu batangiye kubakubita cyangwa se kurasa hejuru, nta mihoro mwazanye?
Umupanga wari hari n'uwo mupanga batere hari hakurya bari gutemesha iyo nzu, nta wundi mupanga wari, nta n'undi muntu wari ufite umupanga. N'abari bari mu kazi bari mu mirima bagiye bahurura babitaye mu mirima, amasuka n'ibiki byose babitaye mu mirima, nta muntu wari ufite umupanga. Umupanga wari uhari n'uwo batemesheje inzu Gitifu yatiriye kandi baje kusubiza nyiraho.
Wewe witwa nde?
Ni Twimbabazi z'Imana Marie Claire. Yo ahantu nari ndi gutera ibishyimbo hari aha kurya wanje, nagiye kubona mbona abapolisi baraje bari kumwe na Gitifu. Noneho Gitifu arabatira hano imihoro hose, imihoro arayibura. Ahubuze ajya ahantu bari bari gutera ibishyimbo hari aha kurya yiwanje umuhoro awutuma uwo bita muhutu. Umuhora utora hasi nta nuwa umuhaye tubonara wirukankanya rawujyanye muhoro wacu kujyanye bigenze ute aravuga ati Gitifu araho mutumye kandi avuze yuko nimutaho muha bace ibihumbi bibiri
Gitifu ninde ariko mu mazina ye
yitwa Ndagije Imana Felice umuhoro barawuzanye ngo naye ndi kureba sinigeze mpagera na impetse ababana bombi babiri noneho tubonara kase araza atangira gutema iriya nzu tangiye kuyitema umupolisi umwe nawe nta mbunda yarafite undi niwe wari ufite imbunda umupolisi nawe aramanuka udafite imbunda aramusanga ariko ufite imbunda arahagaze hariya ku muhanda amaze kumusanga sinzi ukuntu nagiye kubona mbona ngo ninde ngo uduteye ibuye ngo ninde ngo uduteye ibuye ngo mpereze imbunda uwari uri ku muhanda abamuhaye imbunda
birumvikana ko hari uwateye ibuye
ntitwabimenye ntaryo twabonye ariko twumvishe ngo ninde uduteye ibuye ngo mpereze imbunda ugarirutse arakokeye imbunda arayimanura abura umuntu noneho abuze umuntu azamukana yambona abwira umusaza bica mu mpaka baritazari ubundi ngo gye imbere ngo tukujyane umusaza baritazari aravuga ati nta kibazo ndaje imbere ngo ntabwo tugutwara tugutagushyizemo amapingo ubwo nari ndi kubyumva byose n'impagaze hari aha kuri umusaza avuga ati ntabwo mushyiramo amapingo nta muntu nishe ndemera ngiye kugenda tugende maze kujya imbere bageze hano haruguru ngubundi ngo kukingwanga kujyamo amapingo ngubundi ngo impande ngo zana amakwa tugushyiramo amapingo bamusurikanya gitaka ari kumusuririkanya bari tazaravuga ati ariko ko nemeye kugenda uri kushaka iki warese tukagenda tukajya mu buyobozi karibwo buri bundenganura Gitifu asimbuka amukubita ikintu gusa bya sinari mpegereye ntago narebaga icyari cyari kuyamukubisa ikintu tubona umusaza aguye agagaye cyakora natwe twabonye apfuye muri icyo gihe bikimara kugenda gutyo ntabwo
umusaza ntago yabanje kumurwanya
ntabwo yamurwanyije pe yaremeraga kugenda ubwo nguma ndareba ubwo noneho umusaza amazi kwikubita hasi aravuga ati ibintu mudukoreye ni ibiki nibwo abapolisi bakataga gutyo bari kumwe n'uwo Gitifu bamushyize hagati umupolisi umwe imbere ufite imbunda ari inyuma Gitifu arimo hagati ubwo akimara kwikubita hasi bamwe baje batabara bavuga ati reka tutabare turebe umusaza uko byagenze
ufana ikintu wa musaza
ntacyo dupfana pe gusa usibye ko ari umuturanyi nibwo abaturage bahuruye baza batangira kubatondera uko bigenze cyakora aho Zakariya ngo yari yirutse yihishe uwo wapfuye niho ngo bamusanze sinavuye hango ngende ariko ngo niho bamusanze ngo baramurasa ubwo nabonaga Gitifu yicaye hari abamubwiye ati garuka ureka gusiga wisha abantu ubundi ugende bamwe numvaga ngo bapfiriye ngiriye pfa uwo bita protege ni musenga bamurashe uwo bita bangira wasanga wiriya ruguru w'umusore nawe ari ukibyiruka nawe ngo bamurashe basi niyo makuru yadusangaga hano nyine mu kamwanya tubona intumbi barazizanye n'undi bamujyana mu bushenge nayo makuru cyakora dufite ibindi nta bindi ntabihoro twigeze tubona
ubusanzwe mwari mubanye mute n'ubuyobozi bwa
nitwa Todoris ndi ku bwabo kigaragara cyo uriya muyobozi Gitifu yari umuntu ukunda ruswa kuko icyo mbishingiraho nuko wasibaga irondo yagufata akaguca amande yaguca amande yamubwira ati mpagitanzi ngo ntagitanzi nguha ngo uzaze kugireba bamubaza ati none se amafaranga ntanze ntahabarwa ngo ariko ngo ibyo uri kubibwira nde icyo nahamya cyo nuko nyirabayazana yabiri yari uko yashakaga amafaranga yo kugira ngo bamuhe ibihumbi 40 yari yabaciye kugira ngo bakomeze kubaka barabimwima bamaze kubimwima nibwo yavugaga ati kubera ko mwansuzuguye iyi nzu ngomba kuzaza nkayisenye noneho rero ku munsi wo ku cyumweru nibwo twahuye atarabimenya ko iyo nzu ihari duhura avuye mu kiruhuko iwiwe noneho akubisa amaso iyo nzu yikubita muganga ati yo komawe mbonye inzu ejo ndabyuka nza gusenya na amafaranga yabuze kuko ugiye no hepfo z'iyo nzu ukajya hakurya y'iyo nzu ukajya hirya y'iyo nzu usanga inzu zihari kandi kigaragara cyo dutuye mu mudugudu kuko iyo tutaba turi mu mudugudu ubuyobozi bwaratweretse ati ahantu hemewe gutura naha ahatemewe na mwaka kagari nta hantu hagaragara havuga ngo habujwe guturwa na kuko abantu bari mu manegeka mu mudugudu wa Nyamugari bose bari bamaze kwimuka none nta muntu wari ugiteje ikibazo mu kagari
njya ku myitwarire y'impande zombi bakimara kwagera abaturage mwitwaye mute cyangwa bitwaye bate nk'umuntu wayibonye
mbonge naje sanga byabaye ntabara ariko numva ko umusaza yaguye hasa abantu bakavuza induru ati mwisha umusaza n'abari bari mu mirima baza batabaye noneho abapolisi na Gitifu babonye abaturage babaye benshi bo bakajije umurego wo kwiruka bacika none abaturage nabati mwebwe mwigenda musize umuntu aguye hano mutabanje kumenya ikibazo ahuye nacyo
mwebwe umuntu wanyu nkuko mubivuga baramukubisa aguye hasi bagiye kugenda murabatangira
twasabaga ko bagaruka bakadufasha tukareba uburyo duhekesha uwo musaza ahubwo bo bafata ingamba zo gushyira gitifu hagati umwe imbere n'undi nyuma baragenda base gitifu hagati mu rugo kumurindira umutekano niko nabibona ariko basize bateje ikibazo banze kugikemo
kuki batarasiye hano abo bantu bakabarasira igiri ya muvuga uko mugeze
nuko abantu bose bavugije induru n'abari hakuryi za gitunda bumvise ko hano muri gasayo byakomeye nkuko tubimenyera umuntu atatse ukumva ari ibintu bidasanzwe uwahuri hose ukoma induru ati komera komera bo babonaga abantu bamwe bari kugenda baza abandi nabo baza n'abari bari bihishe nabo baza kureba bakubitanira mu nzira bamanukagamo gutya umwe bamuteye urusansu agenda nka rurantu yikubitanu mu bishyimbo babandi uko bari bari kuza bose bakabona gitifu ari kugenda yiruka baramubwira ati gitifu bimeze bitaba yikubise hasi yikubise hasi baramubwira ati we humura utebwire ikibazo wagize ngo ariko ngo ntimunyice abaturage baramufashe baramuzanaho bari basize uwo musaza nta muntu wigeze umukubita ibyo avuga by'imipanga iyo uza kuba hari umupanga bamaze kumenya akantu bapfuye baba baramutemye ariko nta gikomere yari afite baramwicaje avuga ati dutegereze ubuyobozi bukuru buze busuzume ikibazo uko cyagenze bamwicaza aho ngaho ariko nta gikomere yigeze agira
twibutse abadukurikiye ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo by'umwihariko turi mu murenge wa Karengera mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke aho tuganira ku ngingo y'imyubakire yatwaye ubuzima bwa babiri barashwe na polisi abandi bakabiri bakaba barakomeretse n'ingingo yo guteza imbere imyubakire iboneye hirya no hino mu gihugu turaganira rero n'abaturage b'ikarengera batubwira uko icyo gikorwa cyagenze
mwe mwazanye gitifu se nyuma yo kurasa abaturage
bari babarashe
bamaze gupfa abapolisi bagiye he
abapolisi barirutse ubundi bageze mu nzira baratatana kuko bo iyi nzira ntabwo bari bayize noneho gitifu we yisoka mu rugo rw'ahantu yisotse masanga harakinze sanze yakinze arasoka yikubitana mu mubande babantu bari baje batabara bamubonye baramubwira ati hagarara arahagarara ati bimeze bitati ngewe ati ntabwo ati ninge mbyikoreye ariko mumbabare ntimunyice ati ntawe kwica ahubwo bakemara kwicaraho batangira kumva ngo epfo ngo wapfuye abantu ngo epfo ngo barashe abantu ngo na Zakaria ngo baramwishe bibabera ikibazo nyine ubuyobozi buhita butabara kuko n'abapolisi bageze hakurya bamaze kwambuka umugezi babona nta kundi babigenza bagera ahantu bita mu Gatagara bamaze gutira umupanga barawubaha umwe akajya abwira undi ati ntemaho undi ati hoya batangira kujya bishanyaguriraho imyenda baragenda bo bageze ahandi hantu hari udukabe two mu Gatsina bakapirimuze ebyiri
mupfana icyo abo bapfuye
ntacyo mpfana nabo
komeza
bakapirimuze ebyiri bamaze kuzaka umutima urabajya ubariye barazireka baragenda bajya nyine ku murenge
okay ministri w'umutekano mu gihugu yaje hano
yarahaje
yabasabye ubuhamya nk'abantu mwabibonye ibiganiro mwagiranye byagenze bite
ministri yahageze aratubaza ngo ese aho hantu bavuga hasi ya nyunzu haremewe cyangwa ntihemewe twaramubwiye ngo haremewe ati none se ati harahandi hantu ubuyobozi bwaberetse hatemewe ati ntawo haraho bwaberetse se hemewe guturwa ati ntawo ati none se kugira ngo iyo nzu isenwe ikibazo kirimo ni iki cyakora bamwe baravuze ati twebwe usibye niyo nzu ahandiri ni rwagati hepfo zaho hari inzu imbere zaho hari inzu ariko ugiye kureba usanga hepfo zaho baragiye bubaka bamuhaye amafaranga
nitwa se bihumbu kariste
mubapfuye mufitanye amasano
wapfuye ni umukwe wanjye uri kwa ufunzwe wari wagiye kwa muganga ni manyana yanjye uko bimeze ngewe nanjye icyo mvuga naba narabonye kubwo sinari impari ariko bakimara kwishingira yaraje abaciraho urugi bwa mbere urugi aruciye abajyana ku kagari haza kubona ikibazo cy'umwana urahafatwa ninda bamujyana kwa muganga bari kuri ariko indangamuntu arazisigarana bo ariko twebwe aduca ibihumbi 40
by'iki
yaradwe ngo ni dutangiye ibihumbi 40 kubera ko uwo mukobwa yishingiranye n'uwo muhungu ngo atuje undi myaka ibihumbi 40 rero turamakara ati twebwe uziko turi abasaza ntawe twakura amafaranga arandika agapapuro ati reka mbahe nomero muzayanjyaniye kuri banki muyabitse muri banki munzanire borodewo zindi umuntu twabajije ahadubwira ati niko azabikora ati iyo nomero ni iyi ubwo ngubwo amafaranga agumye kubura nibwo yamufataga arambwira ati yewe ti mpa amafaranga 20 tubigabane kubera kwanciye amazi mbone kwa indangamuntu buzurishe amafaranga nare yamuhaye
yabikubwiye uri nande wabyumva
ntawe nare yamuhaye gusa ansubiza izo ndangamuntu nare yamuhaye ariko avuga ko azandanira burundi ngo ntawe yazanye ubwo ababana batangira kubaka batangiye kubaka uri amukobwa niwe yabwiye ngo namwe ibihumbi 10 umwana ibihumbi 10 ati ntawe tubikura ibihumbi 10 abonye tabibonye aragenda aza telefona police arayizana bajya gukora mukangi ahantu hitwa inyamurira mu dugudu nyamurira abazana ho masaha 5 kuvuga ngo abantu arabishye
nk'umuntu ukuze se muze nimbekire ngo mufitanye amasano umupolisi yapfa kurasa umuntu gusa ntacyabaye
kubera ko uwo musaza yaramaze kugwa bo bagize ubwo babonye amaraso ari gushururuka atubwa amaraso avuye aba bantu baratwica bafata urusasu barasa kugira ngo abantu birukire nabo babone inzira banyuramo n'ubwo rero nibo barashaka abantu bihinze nabo baragenda bagera iriya bageze aho bakomeje inzira y'imwezi bahombuka mu ishyamba ry'intusi banyura ahantu umunsi w'umukecuru witwa Sira babona uwo muhungu baramurasa agwa mu bushimbo nk'ari
ntaragera na hano hari umuntu wambwiye ngo n'ubusanzwe kugira ngo mwumvikane n'ubuyobozi muri kano gace n'ibintu bikunda kugora
havuye abantu abayobozi umunani nta muyobozi n'umwe bigeze aburana n'umuturage yewe nari icyo w'umusirikare yaje ari umusirikare ari umudimombe nta muntu n'umwe bigeze baburana nta muntu n'umwe yigeze afungisha yamucaga amandi akamuha gitansi n'ubu ngo abaturage barifuza ati Eric n'ubwo yagiye i Kigali wa mudusu uretse uwo mugabo we yagendaga nijoro agakwita urugi rw'abaturage hari abandi bantu benshi yagiye abikore
bica mu mpaka afungiye
twese turakizi ko yagiye kwa muganga mu bitaro akava mu bitaro bamufunga ariko bashobora kuba baramufungiye kugira ngo atazagira icyo ajya kubaza ku makarengane ikintu umwana
ahubwo yafungwa nka nyirabayazana kuko n'ubundi yubakagaba inyuranije n'amategeko
hari abandi bantu abo bapolisi baherutse gufatira hari imwezi ugira icyo apfana na hano n'umugore wa hano ushatse aha barabafunga sinzi uba telefonye kuri meya meya aravuga ati abo bantu n'umuntu abafungura sinzi ukuntu biragenda babona kubafungura baramwiba bakamujyana bakamufunga ku buryo butamenyekana
ariko njye nkurikije uburyo muvuga ibintu musobanura ibintu biraterwa n'iki
ubundi tuzira ko hano turi ku ruhande kuko bazi ko uwo arafata aramuha amafaranga noneho ntituri bubaze ngo tugere ku buyobozi buri hehe
mukobwa wari hehe
wari ufite umuguri
eyo uyu niwe wari umugore we ihangane kandi
deni twa Nyirabizimana Topista
bashakanye ryari
bashakanye mu kwa gatandatu
mwarimu maze amezi atatu
bo bageze
ubuzima bwo bimeze bite
ubuzima bwarahindutse nyine none se ko ngende gukeka yuko yaba yaransigiye nda ubwo nyine byabagwa gute
ubayeho tubu ngubu
ubu mundu kundi mbayeho nge nta kuntu ngira aha ngaha nayisubiriye iwacu
minisitiri wamubwiye iki niba warabonye umwanya
nta n'ikintu yigeze abaza abaturage yabibarije muri rusange
amafaranga niwe yagiye yarya kubwo buryo nibeshi
cyane kuki mutabivuze
abibwiraga ndese kandi aravugaga ati ngo n'ubivugura kabone hari ubundi ntabwo bumvise radio ya Rusizi niba warayumvise twaregeraga nde kandi umukuru w'umurenge nawe ubwo yaravuze ngo amutura gutatanga mituweli ngo niba musanga mu kabari ngo bazaze bamukwita bamuhisha amafaranga ngo nyiri kabari ataratanze mituweli ubwo twajyaga kureka se gute kandi umva twaratanze
ubwo mwinjira mu kabari mute
baje kubivuga kuri Rusizi baravuga ngo uyu mategeko ntaho yabaye nyine itangazo bari bamanitse bahita bararimanura bararishushanya umuturage mu kabari nyine baje kwiyakira mituweli ubwabo
bamwe nubwo mwagiye mu bimpisha ariko twagiye twumva ko namwe mutaboroheye ibyabaye byabasigiye somuki
ibyabaye ni ibintu bibi cyane turifuza ko bitazasubira gusa ikibazo gitangaje ni uko abantu bishe abantu umuntu bakamwicira bakanamufunga ubwo urumva ndatera igitangaza gikomeye kandi bigaragara ko atanze kugenda kandi bigaragara ko nibura abatigeze bamwandikira ngo abitabe ngo abasuzugure
mukumba byari bugende bite
ngiye uko numva byagenda nuko uriya muntu bamufungura bakamushakira n'impoza mara none se kuba baramwisha umuntu bakanamufunga urabona ari cyo bimanze
kandi nafatwa nka nyirabayaza
nta bantu bari baraha batanze amakuru abantu batanze amakuru nabo bumva bavuga ariko ndetse ko tutabazi neza batanze twagiye gushingura abantu nta numwe wari ibyo byabaye araho
batanze ayahe makuru
abatanze amakuru nyine ibyo wenda kuvuga ngo bararwanye ngo barwanyije ya polisi n'abantu bahamye iyo mipanga n'abantu rwose batari bahari abari barahangaha bose bari bagiye gushingura abo bantu imwezi batuzaniye imirambo abo batanze amakuru bayatanze babeshya nicyo umusanzu wenda yabafungiye cyangwa hari n'ubwo yabafunze namwe yatabizi kuko ntabwo tugambye ko muyabizi
ikintu kibaho mu buzima gituma tutegeramo hejuru urabona umuntu yagiye kugira ngo agere mu rwego rwo hejuru mu bayobozi bo hejuru ahera hasi iduhereye hasi aho tukagera hagati n'agati baratuzinzikiranya tugasubira inyuma oya ngo tuzamuke tujye hejuru tubaze ikibazo dufite tutadusubiza hasi urabona ngiye kumemuza umudugudu kanjyana mu kagari kagira mu murenge mu murenge ari ikibazo cyanjye bete ko bakicira ngo mbega se ari nge ntabana nageze ku murenge bakiciye hehe mu kagari
mbese ko muvuga mutyo ko butabera buriho mwitewe gukurikirana ibibazo bya
ibibazo bya
abantu mwarenganye koko uko mubivuga
twiteguye kubikurikirana kuko twararenganye ikintu twagakoze ikintu cyo kubaza impamvu ramusaza bamufunga abapfuye nabo ramusaza akamuha impoza marira yabo
ikibazo
ntaho watangirira urubanza nta mafaranga ufite cyangwa se nakenshi urabona kantu dutuye ndisho no kudasobanukirwaho wagatangiriye urubanza rwawe.
Ndakubaza ikibazo kimwe n'abagenzi bawe, mwiteguye gushora urubanza kubutabera buriho ngo bukorera abaturage
urubanza twarushora, ariko ntituzaho twarushore. Icyo kibazo tugira, ntituzi waturenganura, ntituzi uwadukiza. Turi abantu nyine bo mu cyaro badaseruka ngo bajye hejuru. Ntumenya ubarize ikibazo cyawe, umbare ikiturenganya, umbare ikiri mukuri, byose dupfira hamwe. Nyine nta muntu utaruka arajya kubaza ikibazo cye.
Umuntu yaba afite miliyoni udafite ibihumbi 20, ukabona ibihumbi 25 njya gutanga mu rukiko ngo urikurega, warabuze n'abantu.
Ariko ubutabera bufasha n'abakene, mbikwibutse neza.
Ntabwo turabisobanura ibyo ubutabera, kuko nawe urabisobanurira neza.
Ubuyobozi se bubereye
ubwo se yakurangira inzira nyuma kandi ari wategereje kurya.
Tumaze kumva babibonye nabo byagizeho ingaruka, twakomereje mu bitaro bya Bushenge Nyamasheke gusura ingimbi Valence Ngiruwo Nsanga wakomerekejwe n'amasasu afite ibisima ku kaguru.
Twumvishe induru ahantu ivuga, numva abantu bari gutabaza, mbona abaturage benshi bari guhura nanjye nkururamo. Niba ari umwaka wa rundi usimbiza niho bandasiye, bandashe umusasu abiri, igufa ryacitse mujya hano mu itako. Uburibwe ntabwo buroroherwa, ndacyaribwa cyane. Sinzi iyi minsi ibiri ho wajya unasubiye ubisi neza neza, ngira ngo ngiye nihumva biri kundya cyane.
Abandi baturage bahurira bari bafite iki?
Abo twahururanye nta n'umwe wari ufite ikintu.
Nta muturage wazanye umuhoro ashaka gutema abapolisi?
Ntawe nabonye. Ubundi ukuntu polisi yahisemo kubarasa ngewe, murareba y'umuntu ahuruye ibyo abandi bari kugendaho nawe n'ibyo agenderaho. Hari abahungu batatu, numvisha abahungu bari kuvuga ngo tujye kuri polisi kubivuga imwezi. Abo ngabo nibo nagiyemo, tugenda twirukanka ngo tugiye kubibwira kuri polisi imwezi. Sinzi uburyo twasanze abapolisi imbere, niho bandasiye. Naho abahungu none nagiye numva ngo babarashe, ariko njye ntabwo nabimenye kuko hari bandashe.
Babarashe mutarwa?
Njye ntabwo nigize ndwana tu.
Abandi ntabwo babarwanije?
Nabo ngabo ibyo kurwana mpano ntabyo nabonye. Ubuyobozi nibwo bwamfasha bakankurikirana, bakareba niba ndengana cyangwa se niba ntarengana, bakaba bamvuza kuko ndababaye cyane. Mu rugo murareba amafaranga bagiye batanga hano yose ni inguzanyo, nta mafaranga yabaga mu rugo twajyaga tuvuye gupagasa n'ubundi.
Ku byabaye twashatse kenshi ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke ntibyakunda tuza kubona ubuyobozi bw'umurenge wa Karengera ikibazo kirimo. Nabanje kubaza Bwana Gabriel Mutuyimana uyobora ubu murenge niba hasenywe iyo nzu ataraho guturwa.
Oya, ntabwo yagenewe guturwa.
Uko twahageze se tugasanga insinga z'amashanyarazi zirahagera, ku buryo hapanze insinga z'amashanyarazi zahageze hatagenewe gutura.
Urumva hari igihe kigeze kibaho mu myaka yashize, abaturage bakajya bikorera umuriro uko babyumva, ariko nyuma yaho haza kubaho gahunda yo kwerekana imidugudu abaturage bazatura. Kuba hari amashanyarazi ntabwo aricyo kivuze ko hemewe guturwa, ahubwo imidugudu yahari dufite za reyawutifurani nizo twagiye twereka abaturage. Nyuma
bazajya he?
Bafite imidugudu buriya bazajyamo.
Ugereranije n'igihe umuriro wahageze se, uravuga mu mwaka ushize, ariko twe twabonye ni ibintu bishya.
Ibintu bishya
ni ibintu bishya, uburyo insinga zije nta n'umwaka harushize zigeze kuhari.
Urarenga, urarenga, kuko nkanjye ubwanjye maze imyaka ibiri hano muri uyu murenge, kandi ayo mashanyarazi yarahashe.
Baritazari bica mu mpaka nyuma yo kuva kwa muganga, nawe yari yakomerekeye muri biriya, ubafungiwe iki?
Bo wenda ntabwo ndabasha kwicara neza kuko yafashwe avuye kwa muganga, ariko amakuru mabwa ni uko kesi iba mu bateje imyigaragambyo niwe wabanje. Ubwo ngubwo hari ibyo gikurikiranwaho, iyo ntandaro ubwo ibindi tuzabimenya nyuma.
Ni mu mibanire yuriya mu egizekitife Ndagijimana Felix n'abaturage nka egizekitife w'umurenge, mwari musanzwe hari ibibazo bindi muzi hagati y'abaturage?
Nta kibazo cyari gihari, ariko mu nama dukoranye n'abaturage inama nyuma y'icyo kibazo cyagaragaye ko batabirabanye neza, ariko nta cyari cyarigeze kivugwa. Wendeje n'ibyo bigiye kubicanwa nabyo.
Nta bibazo bya ruswa mwigeze mwumva? Ku buryo
byumvikana, ibibazo byumvikanye hariya ikesi imaze kuba, ko nta cyari cyarigeze kivugwa rwose. Urumva ntacyo twajya kuvuga ngo nibyo cyangwa si byo, tubibaye byarangiza akazi kacu.
Felix Ndagijimana ari we executive w'akagari ka Gasayo, ubu ngubu ari he?
Icyo gihe yabanje kujya kwa muganga, nawe geraho aje kwa muganga, twabonye repo medical abaganga bamuhaye y'ibyumweru bitandatu. Nibaza ko ari byo kirimo, ko hagati aho ngaho hano abaye gihinjira amajyari executive w'utugari muri rusange mu karere, azajya gukora mu kandi kagari.
Uriya Valence Ngiruwo Nsanga se nawe kwa musuye kwa muganga aravuga ko nta bushobozi kwishyira ibyo byo bimeze bite
ari ubufasha butugenda dufasha umuryango we kuko hari fakture twabafashije kugira ngo babashe kwishyura ariko urumva ntabwo byaba ijana ku ijana nabo hari icyo twumvikanye
shuti bakunzi badusangira ijambo dusoreje ikiganiro ku muyobozi w'umurenge wa Karengera bwana Gabriel Mutuyimana mu burengerazuba bw'u Rwanda tumushimiye tutirengagije buri wese ku ruhare rwe ngo tubashe gutegura ikiganiro ndetse namwe mwarimo dukurikiye turabashimiye ibitekerezo ku kiganiro mwabinyuza kuri imeri zacu arizo radio yacu @gmail.com no kuri radio yacu @vonnews.com mukomere kandi mukomeze kunogerwa na gahunda za radio ijwi rya Amerika mwari na Erika Bagirubusa naho utaha